obo bonde kanga oboli ne chanya chobugabire bikeme beto okujja biringize Monango obudde obubonde kanga oboli ne chanya chobugabire bikeme beto okujja biringize Nasonna kugamba mbuliranga ko siri mwana mutecho manya mangu teri atalina bizibu bimukawusa Oba munda mukuli mwakekengera tobanga wawulira ebintu ebirala ng'otya kwatula n'osonyiwalamu Wata munnange ne renti ndikke ngende mpanvu nzije nkulabeko mbanga muyiso wenje bwa buyiso Nze sijja kufa nnyo ku bye nze nkulira simanyi kwe kyava ngamba gusalewo omutima gwange okusiima omuntu Kale nno bwe ntyo nkwagala bw'omuntu eri kwe nnayita mwebuuzeeko okusalawo kwange kwa bwebange Sitaani tumujje mu kigambo kwagala tewali akemebwa kugenda na munneeka kube kuwayira omalirira mu buntu Mpoza ab'emitima egiwanka wanka ng'akasenge ejja kamubutokako okuyitira mu kuganza ngeri ya mpisa ze Omukwano gwe gutyo fumula yako ffenna yatulema teri akinnyonnyola ekyo kyo Katonda yakyesigaliza bu Kyetuva twalemu okwesigangana buli kadde kyekimu ku bitutawanya kubanga kwa guno okulimbalimba Ffe tube beesimbu nkusaba tube bumu ekyo nakyo ku lwange nkyeyambye bw'omu lwe tuneewala ebinajja bitubuzabuza Sabatolwanga okutera ondabe ku munnange w'ontoba mpubwala nnyo ekyo nakyo kisse ku ntobo ya mmeeme okwagala n'okw'okw'omungu banzize nkwewala ppaka lwe nkakase kinvuyira mu myaka egyo ennyonnyolako obukumpanya amazima gabungo bakonzikiriza oba ekalimbyazaamaanya
akitegawubirwakeeyo mubufu bwako
Bamu okubuusabuusa era tombalira mu batangatanga kuba ne mu bakadde njagala zituuke Mbalage ku muntu anjaseera nyatolooza nti nkwagala byambu makubo matuufu nkusaba tubeere Nfiira bulago yange ndi mukulu munno gwe ssanyu lyange njagala tuteese tuwabulagane nga wanaabanga wasobye Mubirote ebyange gwendo kota nakuloota lulango nyanukulangako malanga gawasa nekikuyitirirako Nza kwekengera ng'akalirako omuto mpaayo ku kadde tutambulengako nange nfune ku ngeri gye njaganya Zakujenzize mpiseri emabega wabangizanga ku budde bwambula okupima kye baliko kusinzira kungeri chebenyu nyanga konga siye muntu tukola kamu nanti ngenda bigera kulembea kale gwene size bonga ndalize nyumba ni chifana nyishirala moyo nga kutele ufubo ucheto rote ata sagara kule njiri ranga nyuri kadenenga kwe uunta kumuli mpuri ranga kukaruwa bilia kale wambiki kuzito uzi mkuroza nkoga buko zisi manchitufu chirimbe utegeka omwe uli sentensi ndikita wakubufuma vye mpere vya bansagira kongo ndesembi na vungenda mpuke ndiva njole keto kusegwire nsi vanga kavanga kevala bitu pepe ya kakuwe vivuzo kufiritirira jukira kagenda kutulumiriza nyo wakati we walibo kulemererwa wano kwangu nsasiranga ko tewera biro mumpemba tala ezinga mbagala na ko kukulu bigambo
engambo
ekigulumbye mikwano ngambo sanzo obuzi mtu venga na bagumu umu siteli wali mirembe jira dene waka tonda tuera ilikirira yu karubu kakambo chuse tukozi sabi chifule chitara nantale mwechiru umiza boyali tu ingirira nse nkira ke ya toloka mungiri yekomere chifuku mwenye che wanzigura kobo mfamo ndalizo bondeta ingiri joli wadembo msiri soru singira ni sonsa konswara mbulidwa kaze kengu wakurako mfira vlogo yange nkwagala bw'omugogo ngoba mwakubusa busobo kumpanya mazima gabu ngoba ko kakati akada kukombolanga ko mnange woto bambuwala nnyo nsabatolwanga okutera ondabeko
oli wa mukago mbuliranga ko ne woto benga nkusaba nkimanyi butantindisa midibo gyange ndo wa mukagongo uliranga kone woto benga kusaba nkimanyi butantindisa midibo gyange.